Exclusive from MalawiChoose.com, another one.
Can you call me baby? Kumisinje ya kubabulo kumene kutina kalapansi. Otigwira o anatika kamiza tiimbe nyimbo. Tipembeze mafano, tigwalire mirungu ya kufa, tiimbire mirungu ya chikunja. Tigwatira panji mafano wa mbuye ya lipo. Mikango sindisi ya kupembe za mbuye. Monga eno kindi enda bendi ya mbuye. Kulambira mirungu inandakana. Ena alambira fooni, ena alambira kazi, ena agwadira chuma chao. Koma inde ndiza kakamira, kakamira mbuye. Guadira alipo omupembeza. Yesu, 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 mamuna wantandayo. Sinfuna mirungu ina ambuye amandi kwane.
From MalawiChoose.com, another one.